Kibida.
ZLatestmusic.com.
Jutel. Kwanza
bila kunipontela, atila life yangu ine ni waya waya. Oh nana, na mafoni zimezo yanka, mezo kamba tini gatuma niku pempa pempache. Apa manje wani kumkela, mena para wema kopela. Chinja, nalega na kuchoka njinga. Apa manje mani kopele, apa naenda wa makongela. Apa life ya chinja, nalega na kutiaka mingaje. Niyebo wafuwa ya fie, apa numbani niyebo wakungwa. Niyebo wafuwa ya fie, apa numbani niyebo wakungwa.
Talk south, talk east. Funny nigga, the fact is I'm the only nigga, the fact with everything is impossible until you make them possible. Daba follow kapite moto to do. Ine pano shale mona bono tulo. But I know one day it's gonna rain though. Nga yalo kakuka fume na rainbow. Nega subanini, I'm gonna shine ho. Do sheni komo iba dole na downfall. Feeling like PK was eba den kabida. Thought na di newe na tu mwakarida. I shine bright na mumfimfi. I shine bright na mumfimfi.
Nyevo wa fire fire.